Yeah, my ram. Wajibike, basi wajibike. Wakulizwe swali, basi siwajibike. Kama ushika miti, basi tuwaite. Tusituko miti na sisi wavaite. Abracadabra na isi magic. Seti tuko drinks, atuko maji. Situko martings, tuko kejani. Zimeturumbia toka juzu kwa 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 kejani. Kejani. Kesera sera. Kesera sera. Kesera sera. Whatever will be, it will be. Kesera sera. Kesera sera. Kesera sera. Yeah. I don't care what people talk about me. Minajua itafika mbali. Kesera sera. Cause I bless my heart so impossible energy. Bless me my family, that's in my way to walk up. Walk out of my way to walk up. Walk out, yeah.
Será, será.